wuldoraide ide wonde dum ide ide wonde de saklama de dillire de halkama hande duniya kadi aisha tunum tu alkawal mede Aisha tu hosu alkawal Allah mihidi mite ama idende mihidi mado pongam tegal mi don jogi alkawal daga mi bingel bano Aisha tu numtu alkawal meden Shut up.